Public.
Big Fab again. La Vision Gang. Quasi les flows de Joe.
Pesa, Makuta, Mukwanja, Shilingi, Amatina Ella. Show me the way. Ili nikupate ukipenda wa miniko kubaliko shimilike. Wana shilling, watu wanasema tumia pesa zako, yes. Na mimi minasema save pesa yako, sometimes inakosa, sometimes inakuja. Vijana wana mupango wa Kristo, wana malengo, mupagani na mukristu wote machangoto. Askari na raia wanapenda sana rushwa, magonjwa ya atari nasumbua sana dunia, corona, ebola, ukimu njopala, yes. Kupata izi pesa wamoja wana uwana, wengine wana bakana, wengine wana kosana, na wengine kwa munganga tena wana ziendea. Anaye kuninjo, anakula vya kuvya. Anaye kupondie, anakunya maji. Pesa ni rafiki mbaya, mushauri mbaya. Pesa ni mwalimu mbaya.
Skiri bamba, skiri bamba, skiri bamba, skiri bamba, bumba.
We gotta spend money, ila pesa ni kiboko. Yeah, yeah, ni kiboko. Tunapozita futa zinatupaga mchoko. Yeah, yeah. Pesa zinatupeleka peleka, zinatupoteza poteza. Money money oh, money money oh, ito money oh, ito money oh. But I never follow money. I'm follow, follow, follow my money. I'm follow, 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 follow my money. Follow, follow.
Pesa kitu gani, mbona zinanipa pressure? Mtu hana mana, mana inakuwa pesa. Nazitafuta nazisaka, lakini zinanipiga chini. Ama cash, ama hela, shilingi. Watu wanagombana kwa sababu yako pesa. Mzungu na mweusi wanatafuta wote pesa. Mtoto na mkubwa wanatafuta wote pesa. Tuko chini ya hela kama chini ya umbrella. Najiuliza Mungu wapi ulijificha. Tunaziabudu tena kukushinda wewe. Pesa tunazitafuta, mbona tunafanya mabaya? Ona tunachange tabia, ona tunakuwa wabaya. Wadada wanajiuza kwa sababu yako pesa.
We gotta spend money, ila pesa ni kiboko. Yeah, yeah, ni kiboko. Tunapozitafuta zinatupaga mchoko. Yeah, yeah, pesa zinatupeleka peleka, zinatupoteza poteza. Money, money, oh. Money, money, oh. Ito money, oh. Follow money, I'm follow, follow, follow my money. I'm follow, 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 follow my money. Follow, follow.
My brother, hello, 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 sister.